sasitshelwa ngele thunamandla noma akhambani ngimfuna ngingedwa ubiyanila sathane sasitshelwa ngele thunamandla noma akhambani ngimfuna ngingedwa ubiyanila sathane sasitshelwa ngele thunamandla awu noma bangani
Bye.